lentswe lena ha le gaswe chaba tsotlhe disukulu lentswe lena
ha le
gaswe
chaba tsotlhe disukulu
lentswe lena
ha
le gaswe
Chaba
tsotlhe
disukulu
ne dilintshi lena
ale
gaswe chaba tsotlhe
disukulu
ka ne dilintshi lena ale gaswe chaba tsotlhe Kanitilin chilena,
ale
gaswe,
chaba
tsotlhe disukulu,
chaba
tsotlhe disukulu,
chaba
tsotlhe disukulu,
chaba
Chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
kanitilintshi lena
ale
gaswe chaba tsotlhe
disukulu
kanitilintshi lena
ale
gaswe chaba tsotlhe kaniti ya disukulu
chaba
tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu lentswe la Jehova lentswe lena ha le fitlhe go batho
ha
o utlwe ka lentswe lentswe lena
ha
le ye bathumba
ha
o utlwe ka lentswe lentswe lena
ha
le gaswe chaba tsotlhe kanitilintshi lena
ale
gaswe chaba tsotlhe chaba tsotlhe disukulu
chaba
tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe
chaba tsotlhe disukulu
chaba tsotlhe disukulu
ka ne dilintshi lena
ale
gaswe
chaba